Matayo 10. Yesu noluongo jopuonjrene 12 miyo teko mar golo jochiende kendo mar chango tuoche duto mopogore opogore. Jopuonjre 12 go e magi. Mokuongo en Simon, ma bende iluongo ni Petro, gi Andrea owadgi, kod Jacobo gi Johana ma yawuot Zebedi, gi Filipo, gi Bartolomayo, gi Thoma, kod Matayo ma jasol osuru, gi Jacobo wuod Alfayo, gi Thadayo, gi Simon ma jakedo ni piny, kod Judas Iscariot mane ondhogo Yesu. Yesu nooro joote 12 go kowacho nigi niya,
"Kik udhi e piny joma ok jo-Yahudi, bende kik udonj e dala jo-Samaria moro amora. To dhiouru mana kuom jo-Israel molal ka rombe. Kamoro amora mudhie, to landieuru wach niya, loch polo chiegni. To bende changuru joma tuo, kendo chieruru joma otho. Bende puodhuru jodhoho, kendo goluru jochiende. To kaka useyudo nono, un bende chiuru nono. Kik uting' pesa kata matin e mifukeu. Bende kik uting' mifuke mag wuoth, kata sede ariyo, kata wuoche, kata luth, nikech jatich owinjore gi chiembe. To kudonjo e dala moro, bed ni oduong' kata otin, to ranguru ng'at moyie rwakou, mondo ubed e ode nyaka ua. Ka udonjo e odno, to mosuru joodno ni, okweuru. Ka weg odno rwakou, to kwe mugwedho gigo mondo osik kanyo. To ka ok girwakou, to kweu mondo oduognu. To ka ng'ato ok orwakou, kata otamore winjo wecheu, to teng'uru buch tiendu ka uwuok e ode kata e dalane. Awachonu adier ni, chieng' bura, to Nyasaye nokum jodalano malit moloyo kaka nokum jo Sodom gi jogomora. Winjuru, aoru mana ka rombe madhi e dier ondiegi. Emomiyo beduru mariek ka thuol, kendo beduru mamuol ka kuru. To beduru motang' ni ji, nimar gidimaku miyalo e bura, kendo ginichwadu e utgi mag lemo. Noteru e nyim jotelo, kendo e nyim ruodhi nikech an, mi unuland wach maber ne jogo, kendo ni joma ok jo-Yahudi. To ka gimakou, to kik uparru ni weche maduwachi, nikech ka kinde ma kamano chopo, to nomiu gima onego wachi, nimar weche mubiro wacho ok nobed mau, to ginibed mag roho mar wuonu. Ng'ato nondhogo wadgi mondo negi, kendo wuone nondhog nyithindgi. Nyithindo bende nolokre gi jonyuolgi, mi chiwgi mondo oneggi. Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng'ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo. Ka gisandou e dala moro, to ringuru udhi e dala machielo. Nikech awacho ni adier ni ok unutiek tiju e piny Israel duto, kapok Wuod Dhano obiro. Japuonjre ok duong' moloyo japuonjne. Misumba bende ok duong' moloyo ruodhe. Ber mondo japuonjre obed marom gi japuonjne, kendo misumba bende obed marom gi ruodhe. Ka ji luongo wuon dala ni ruodh jochiende, jodala ne to koro digiyany machal nadi? To kik uluor ji, nimar onge gimoro amora mopandi ma ok nong'ere achien, kendo onge wach moro maling'ling' ma ok nofwenyre. Gima awachonu e mudho, wachuru e lela, kendo gima okuodhnu e itu, to huluru ratiro. Kik uluor joma nego mana ringruok kende, to ok nyal nego chuny. To luoruru jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e mach mak rum. Oyundi ariyo donge ing'iewo otonglo achiel kende. To kata kamano, onge kata achiel kuomgi manyalo lwar piny mak wuonu ong'eyo. To un, kata mana yie wiu duto bende osekwan. Kuom mano, kik ubed maluor, nikech unuloyo oyundi ndalo mang'eny. Ng'ato ang'ata mohulo ni en ng'ata e nyim ji, an bende anahul ni en ng'ata e nyim wuora ma e polo. To ng'at ma okweda e nyim ji, an bende anakwede e nyim wuora ma e polo. Kik ugal ni asebiro mondo akel kwe piny. Oyo, asebiro mana ni mondo akel lweny. Asebiro mondo athu ng'ato gi wuon mare, kendo athu nyako gi min mare. Bende mondo athu chi wuowi gi wuon odgi. Kamano wasik ng'ato nobed mana joodgi. Ka ng'ato ohero wuon kata min gi hera matut moloyo hera moherago, to ok oromo bedo ng'ata. Kata ka ng'ato ohero wuode kata nyare moloyo kaka ohera, to en bende ok oromo bedo ng'ata. Ng'at ma ok okawo msalape kendo luwa, to ok oromo bedo ng'ata. Ng'at mohero ngimane, to ngimane nolalne. To ng'at mowito ngimane nikech an, to noyud ngimane. Ng'at morwakou, to orwako mana an. Kendo ng'at morwaka, to orwako mana jal mane oora. Ka ng'ato orwako janabi nikech janabi no en jaote Nyasaye, to noyud pok ma janabi yudo. Kendo ng'at morwako ng'at makare nikech en ng'at makare, noyud pok ma ng'at makare yudo. Adier awachonu ni, ng'at momiyo japuonjrena moro matinie moloyo kata mana pi mang'ich omodho nikech ng'atno en japuonjrena, noyud pokne maonge kiawa.